In another banger, out of this cool boy Pandy Mike. In another banger, I just have a new in my shop. The thing, thing.
Okina, koli kuzana, obuka mbawe, buka mkwale na vichan shovera. Ora uka kuteleza, nyowe niwe, tuwa connectinga.
Kansa tule, I love you, be my sweet cat. Kwa itine, wa ika testi. Ora teza bunde, wata mauvaz naiti. Nyowe niwe, kanise, impaka rasti.
Omuni ano, shango, tibando, jirevya inevyo na mugambira. Vinci, jirevi, tuyo, niwe nyambi, wabinda chere.
I love you, be my sweet cat. Why it's in a white cat testy. All that is a bully, what I'm over is tighty. No way, no way, can I say, back on a speed.
Ula jeno ndope seko mwenye wembandule. Bikunya chitingi wende maumutwe. Valentine kakutwale hale kikatwe. Kuruja mizi of guest plane nje kuhe. Ona kuna da ukunda, weza dikwe. Na wecho kuli fode kama zika nyue. Mwenye hati chibwe ficha wani fukaniwe. Buko mwari, baby wanyi. Uja kako kumudisho yawe. Mouse to mouse taking on with my Huawei. Bebe bike ye jira vuda vuni ye chine. Kani ye chine.
Okina mkoli kuzana. Obuka mbawe buka mkwale. La vichan shovera ora uka kuteleza. Nyowe niwe tuwa connectinga.
Kansa tule, I love you be my sweet cat. Kwa itine wa ika testi. Ora teza bunde wata mauvaz naiti. Nyowe niwe kani zei mpaka rasti.
Kanya wole na shanga kumutembira. Zoli la misho we na linke fakazi. Ubakari ruga. Uyamara kuzinga ninga kama shushu. Echi baby jaya tuchitera chibushu.
Kuno mutonza kampa overdose. Luka waleda bara kwete nemi boss. Ishapute mama faranga ninye boss. Ndiho kweni data mwezi kumwezi. Sandero asita pasta mkushu mwene fast. I'm a king of vibe. Bona shabe na mburi.